all of us, boy, what's he texting now? Era kugira fia ni wowe wazuye ubuzima nyamara suko na refines nahisemo iyi nzira umuriro w'urukundo nkura misibaniro ni wowe gusa ntekereza useka by'umwihariko nge nawe dufitanye umwihariko wanshize muri paradiso Manishima, iyo turi kumwe sinjya nitinya nge nawe turafitinga abagushaka mbafatiye marigo hano ni wawe teta nushaka witurize teta awe hangayika teta wayo umutima utware teta ukunda wese teta Teta, ukunda wese, teta, again, again, no.